Iyo naba nkumirije umutima urakubona, sinatekerezaga ko byambaho gukunda bigeze aha. Kuri njye byari nk'inzozi gukundana n'umuntu nkawe. Now look at us, I'm the happiest man alive, and I can't thank you enough. Uri umugisha nawe nzahora nshima, urukundo mpa sinabona icyo ngwitura, icyo nkwije sinagusezeranya ijuru. Sifite ibya mirenge naguhabya kunyura, ariko icyo ngusezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo. Ndabizi ku isi nawe umenya iby'ejo, ahari ubuzima bwaduhinduka, ariko nta gitonyanga cy'amarira uzarira wenyine. Nzagukunda dukize, ukunde dukennye, nta munsi n'umwe nzatuma ushira. Ufite agahinda ku mutima, ku mutima. Uri umugisha nawe nzahora nshima,
nzahora nshima.
Urukundo mpa sinabona icyo ngwitura, icyo nkwije sinagusezeranya ijuru. Sindi rurema ngo ndiguhe, simfite ibya mirenge naguhabya kunyura, ariko icyo ngusezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo. Sinagusezeranya ijuru, sindi rurema ngo ndiguhe, simfite ibya mirenge naguhabya kunyura, ariko icyo ngusezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo. Ariko icyo ngusezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo.